Moyens.
Sangwa yo fino.
Ndabwelanso, tiambilenso, chukwande janu chijamu bwelezesu Ndinkazi vaudolo, ndinakusia mbuyo inuvaya chitsugolo Ndabwelanso, tiambilenso, chukwande janu chijamu bwelezesu
Ndabwelanso, tiambilenso, chukwande janu chijamu bwelezesu
Zosani na mubaya.